iyo talabada hadbagees u dhacayo sida argan xalqaba gowsaxa isdhaafsaday adigbaday ulku talade magamee hurdada baas anigoo gwaayigii la dagaalo gugosha waagu soo guduuta adeybaday ulku talade gafayo talabada hadbagees u dhacayo sidii argan xalqaba gowsaxa isdhaafsaday